waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Shirkaneyto waxaa weeyaan settlement, wuxuu ka hadlayaa dadka maxaa la yiraahdaa refugeeska iyo migrantska markay waddankan imaadaan, sida loo maxaa la yiraahdaa loo dejin lahaa. Marka dejinkana waa sidaan ognahay ma aha kaliya qofka in guri la siiyo in uu maxaa la dhahaa shaqadiisa oo yar kaliya in lagu dejiyo, laakiin in shaqooyinkii loo raadiyo. Waxaan soo marnoo dhan haddaan refugee nahay waan ognahay moogta. Iyo wuxuu ka hadlayaa citizenship. Markaad ka gudubto marxaladda koowaad, marxaladda labaad oo aad citizen tahay, mujtamaca weyn waxa aad la qaybsanayso. Marka aniga waxaa sponsor gareeyay City of Melbourne, shaqooyin badan baan u qabtaa, ayagaa iga bixiyay tigidka. Waxaan meeshaan u joogaa communitygeygana kaliya ma aha communityga Soomaalida, but communityga Afrikaanka iyo communityga maxaa la dhahaa Australianka, because aad iyo aad baan maxaa la yiraahdaa passionate ugu ahaa in dadka bini'aadanka inay isu imaan karaan, inay isla noolaan karaan, inay waxyaalo badan ay iska baran karaan.
Waa garta ilaa shalay ilaa maanta dad badan baa ka qudbeeyo meelo kala duwan ka socday. Qudbooyinkii maxaad ka xasuusataa dadka ugu fiicnaa iyo waxyaalaha ay ka sheekeeyeen?
Well, khudbooyinka kan aad ii taabtay wuxuu ahaa mid oo maxaa la yiraahdaa sheekadeyda u dhow, oo ay gabar maxaa la yiraahdaa Iraaniyad ah oo ka imaatay Canada ay ka bixisay nolosheeda ay ka hadlaysay. Marka waxay ka hadashay nolosheeda iyadoo cunug yar ah inay imaatay Canada, and then meesha sayta ay noloshooda ka bilaabeen, dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen, laakiin waxay ka hadashay positive-ka. Anigana badanaa waxaan ka hadlaa positive-ka. Marka ma jecli in macnaha always negative-ka in laga hadlo, because the more aan negative-ka ka hadalno, negative-ka luu noo kordhinayaa. Marka gabadhaasayta waxay ahayd qof maxaa la yiraahdaa aad iyo aad macnaha oga mahad sheegatay waddanka settlement-ka ay ku heshay, maxaa la yiraahdaa horumarkeedii iyo hadda maantay position-ka ay ka joogto Canada. Waxaa Department of Justice ay u shaqaysaa ayada lawyerad weeye. Marka waxay tiri waan heli karaa inaan idin sharxo justice-ka wuxuu sameeyay waxaasoo dhan, laakiin waxaan rabay inaan personal story-gayga idin la qaybsado. Marka aad bay muhiim u tahay dadka inaan sheekooyinkeena la qaybsano, meesha aan ka imaanay, ehelkeena, maxaa la dhahaa awowgeen iyo ayeydeen iyo sheekooyinkeeni inaan waddankaaneyta keeno, because waa nalagu respect garaynaya, waana meel baana oga banaan, position ba oga banaan. Marka as a storyteller aniga marka waxaan qaataa qayb oo maxaa la dhahaa waxaa la yiraahdaa shirkadeeda waxaa la yiraahdaa visionary storytelling. Marka storyteller ahaan aad bay maxaa la dhahaa sheekadeeda ii anfacday, iyo sheekooyin badan hadeer maxaa la yiraahdaa nin Caliim Ali la dhaho oo ka sheekeynayo welcoming cities in macnaha Australia ay noqoto waddan dadka soo dhaweynaya, not kaliya inay maxaa la dhahaa dowladdana soo dhaweyso ama resettlement lagu sameeyo, bad qalbi furan dadka bini'aadanka, dadka kale oo citizenska ah inay dadkii ku soo dhaweeyaan. Marka nolosha maxaa la dhahaa waxyaalo badan oo dhibaatooyin badan baa hadda ka socda, dadkii waxaa dhexgalay sun oo ah in isnaceeb. Marka isnaceebkaasayta in la baabi'iyo dadkii bini'aadanka 101 waa in la isu qalbi furnaada.
Waa gartay, dabcan waxaa looga hadlaa sidaa sheegtay shirka resettlement ama sida qaxootiga dad soo galootiga dib u dejin loogu sameeyo, laakiin siyaasadda Australia ee ku aadan dadka soo galootiga iyo qaxootiga meesha kama maqnayn siyaasiyiin baa timid, wasiir ama assistant minister oo dowladda ka socda yimid, mucaaradka qaar baa ka yimid. Marka sida Australia ay ula dhaqanto dadka qaxootiga, hadda wararka ku jiro Nauru iyo Papua New Guinea ku sugan, ma laisku soo qaaday?
Ha, waxyaalo badan oo politics-ka ku saabsan baa laisku soo qaaday. Waxaa laisku soo qaaday Australia looma qarinin, waa loo sheegay inay a racist country tahay, in waxyaalo badan ay maxaa la yiraahdaa qalad ka sameyn hayso. Waxaa imaaday nin oo Sweden asagana ka imaaday, wuxuu sheegay in 3 bilood maxaa la dhahaa borders-ka Sweden uu u furnaay refugees-ka oo Suuriya ka imaaday. Marka iyo capacity-ga ay qaadeen oo refugees-ka ah, gabadhii oo maxaa la dhahaa aan ku sheegayna Canada ayadana sidoo kale inay 10,000 oo qof ay qaateen sanadkaneeyto 75,000 ay qaadan doonaan marka Australia run ahaantii in waa lagu ceebeyay dhinacaaseeyto laakiin waxa hadana la isku raacay multiculturalism ka oo Australia ka jiro inuu san meelaha kale ka jirin inkastoo wadamadaaneeyta ay qaataan dadka badan Australia sida annaka hada meeshan markaan imaanay and especially in Melbourne in mahalliyad multiculturalism ka iyo in mahallada settlement yashas Australia ugu fiican yaani qofka mahalli yiraahdo dad minid uu imaado si fiican resettlement loo sameeyo marka waxyaalo badan ba ayaga naftooda lagu siiyay in ay ku fiican yihiin marka dhinaca wanaagsan ee dhinaca miisaanka labada dhinacba yaani wala sheegay
waa garto maalinta labaad hadda shirku socdo maalin kala hartay ilaa iyo hadda shalay inta dhageysatay inta maanta dhageysatay maxaad kala tagaysaa aad sleedahaadu
absolutely waxaan kala tagayaa maxaalay yiraahda in qalbi furnaan oo ah in maxaalay yiraahda boss uu nooga banaan yahay and qofkii raba iyo niyadiisana ay ku jirto in uu noqdo part of maxaal in shaqadaaneeyta ka socoto because shaqadaaneeyta hadda socoto ma aha kaliya shaqo Australia ka socoto shaqo waxa way adduunkii oo dhan uu maantay dhibaato xoog leh ee nawada haysto in maxaalada meel walba dagaal iyo buuq ayaa ka jira marka as individuals ahaan maleen in Soomaali ahaan iyo qof muslimad ah waxa way waqtigi na loo maxaaladahan laga rabay inaan u istaagno insaaniyinimada waqtigi na laga rabay in aan maxaalay raahda aan noqono khulafaa'un fil ard inaan maxaaladaha ka qayb qaadano marka waa inaan hurdada ka kacnaa sida seetan aniga maxaalay raahda aan u jeeda inkastoo aan wax badan sameynayo still laakin waxaan arkay dad wax ka badan sameynayo marka in aad bay ii dhirageliyeen waxaan inspiration xoog leh aan ka qaadanaya marka insha Allah in shaqadeeda ii mid ka badan ba insha Allah sameyn doonaa
waad ku mahadsantahay inaad dhageysato raadiyaha SBS toos u dhageysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10ka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app booqo sbs.com.au/somali